sengera tango nyonso okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa kilekalekaleka ya pamba milalelalela ezangi ntina okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa wazali na makolo mine alandaka zela se moko kasi kasi yo makolo mibale kaka olingi banzela zomi kolingalinga mibali nyonso kobebisa nzoto pambapamba okomi lokola fulafula matete yolo gaba masina likoko mpe mboka monene zone tuku mibale na mine okosukisa ndenge nini okosilisa mbula nini kobebisa nzoto pambapamba okomi lokola fulafula matete yolonga bamasina liboko mpe mboka monene zone tuku mibale na mine okosukisa ndenge nini okosilisa mbula nini Banzela wana laisse tomber,
laisse tomber. Banzela wana, laisse tomber. Les aléli wana,
na bondeli yo na fukamiye. Laisse, laisse, laisse tomber,
laisse tomber. Banzela wana, laisse tomber. Les aléli wana,
gome gome il faut gome. Va poti nyonso ya yo sala,
laisse tomber. Banzela wana, laisse tomber, ezaleli wana.
Soy a yo, sala.
Y se tomé. Si la van a.